kuringia vishilingi. Nilimshawishi na pesa, nikaongeza mapenzi. Nilipopeleka posa, ikambulia za mbuzi. Kulala usingizi, nilipojua natumika. Niliwaza yaliponishinda, kaona bora nisake ndumba. Nilimshawishi na pesa, nikaongeza mapenzi. Nilipopeleka posa, nikambulia za mkwezi. Nilipokosea mashati dawa nikainywa, nione huruma, huruma.
Sangoma, sangoma nini kwa sangoma. Sangoma, hey, sangoma, sangoma nini kwa sangoma. Sangoma, hey, sangoma, sangoma nini kwa sangoma. Sangoma, hey, sangoma, sangoma nini kwa sangoma, hey.
Ile dawa angeinywa, angefanya kile takacho na mapenzi. Ila kitu sawa angetika, angefanya vile mpendavyo kunienzi. Kwa mafuta yangu nimejikanga, ona. Na kwa pesa zangu nilizichanga sana.
Sitobadilika kesha sema sangoma. Sitobadilika kesha sema sangoma.
Kama vile alibwata kunipenda nimejironga, mwenzenu yamenikuta, nimekomeshwa kilanga.
Sangoma, sangoma nini kwa sangoma. Sangoma, hey, sangoma, sangoma nini kwa sangoma. Sangoma, hey, sangoma, sangoma nini kwa sangoma. Sangoma, hey, sangoma, sangoma nini kwa sangoma.
Yes.